Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala, Kampala Capital City Authority, KCCA, kitegeeza nti kampuni z'obwannannyini n'abantu kinnoomu baddembe okuleeta bus mu Kampala n'emiriraano. N'asamba gye bigambibwa nti KCCA eyataddewo bus tegenda kukkiriza balala kulabika nga baleeta bus mu ngeri y'okubanga bavuganya KCCA. Akulira KCCA Sharifa Buzeki ategeeza bannamawulire ku Media Center nti baleese bbaasi z'amasannyalaze mu ngeri yakugezesa, wabula nga bazitwala nti za nkizo mu kendeeza akalipagano k'ebidduka kw'ossa n'okendeeza erikka ery'obulabe kubanga ez'amasannyalaze tezifulumya mukka. Buzeki ategeeza nti ku mutendera guno ogw'okugezesa, KCCA eri mu kukungaanya birowoozo kuba mbakwatibwako, wabula n'agattako nti omwezi guno we gunaggweerako bbaasi zino zijja kuba zimaze okusibwa ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma Kampala.
Twabasuubiza nti ebbaasi zino zigenda kuba fule ku nguudo zino ng'omwezi guno ogw'okutaano guweddeko. Temulaba kati batestinga route bafuna ebirowoozo okuva mu abo abagenda okukozesa bbaasi, tufuna ebirowoozo okuva mu abo abalala babadde mu industry eno nga batambuza abantu oba basaabaza abantu. Kati bwe tunaatuukira ku nkomerero y'omwezi guno nga tudiployinga nga tubabuulira n'amakubo amakakasi ge bagenda okukolerako, tujja kubanga ensonga ezo zonna ezaabo be kikwatibwako omuli n'abo abali transport industry tumaze okubanga tukanya nabo ku route ki banabantu ze bagenda okukoleramu.